Jeremiah 43 verse 1. Kwathi lapho Jeremiah eseqedile ukukhuluma kubantu bonke onke amazwi kaJehova uNkulunkulu wabo, uJehova uNkulunkulu wabo amthume nawo kubo onke lawa mazwi. Verse 2. Kwakhuluma uAzariah indodana kaHoshaya noJohanani indodana kaKareya nabantu bonke abaziqhenyayo bathi kuJeremiah, ukhuluma amanga, uJehova uNkulunkulu wethu akakuthumanga ukuba uthi aniyukuya eGibhithe ukuba nigogobale khona. Verse 3. Kepha uBaruki indodana kaNeriya ukuqhathanisa nathi ukuba sinikelwe esandleni samakhaledu ukuze asibulale asithumbele eBhabheli. Verse 4. UJohanani indodana kaKareya nazo zonke izinduna zempi nabantu bonke abalalelanga izwi kaJehova lokuba bahlale ezweni lakwaJuda. Verse 5. Kepha uJohanani indodana kaKareya nazo zonke izinduna zempi bayithatha yonke insali yakwaJuda eyayibuye ezizweni zonke eyayigxoshelwe kuzo ukuba igogobale ezweni lakwaJuda. Verse 6. Abesilisa nabesifazane nabantwana namadodakazi enkosi nabo bonke abantu uNebuzaradani induna yabalindi ayebashiyile kuGedariya indodana kaHahikamu kaShafani noJeremiya umprofethi noBaruki indodana kaNeriya. Verse 7. Bafika ezweni laseGibhithe ngokuba babengalilaleli izwi kaJehova, bafika eThahipanesi. Verse 8. Laselifika izwi kaJehova kuJeremiya eThahipanesi lithi. Verse 9. Thatha ngesandla sakho amatshe amakhulu uwashiqele odakeni kuhonela ngasemnyango wendlu kaFaro eThahipanesi emehlweni abantu bakwaJuda. Verse 10. Uthi kubo, usho kanje uJehova Sebaothi, uNkulunkulu kaIsrayeli uthi, bheka, ngiyakuthumela ukuba ngimbambe uNebukadinezari inkosi yaseBhabheli inceku yami, ngibeke isihlalo sakhe sobukhosi phezu kwalawa matshe engiwashiqeleyo, uyakweneka isivikelo sakhe phezu kwawo. Verse 11. Uyakufika ashaye izwe laseGibhithe, abokufa babe ngabokufa, abokuthunjwa babe ngabokuthunjwa, abenkemba babe ngabenkemba. Verse 12. Ngiyakuphemba umlilo ezindlini zawo onkulunkulu baseGibhithe oyakuzishisa, athumbe onkulunkulu embathe izwe laseGibhithe njengomalusi embatha ingubo yakhe aphume eGibhithe ngokuthula. Verse 13. Uyakwaphula izinsika zaseBhethi-Shemeshi elisezweni laseGibhithe, izindlu zawo onkulunkulu baseGibhithe uyakuzishisa ngumlilo.